Dumelang baratiwa mo moreneng ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Re santse re le mo lockdownong re mo kgweding ya July ke di 5 ka jeno tsa July. Mara re santse re le mo lockdownong. Mara re a dumela gore ya rona ntwa modimo o e tlhabanne, ya rona ntwa we remain conquerors. Ya rona ntwa we remain triumphant ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. A re sekela latlhegelwa ke tshepo, modimo o ntse a le modimo ya ka e lentswe la gae le mo tlhalositse gore o nnile modimo mo tshimologong, o ntse a le modimo le ka jeno, ebile gape e tlile go nna modimo ka go sa feleng. A re sekela latlhegelwa ke tshepo le ga go le thata, ba bangwe ba latlhegetswe ke ditiro, ba bangwe ga go monate mo magaeng, sengwe le sengwe se se ka tswang se go isa ko tlase, o seke wa latlhegelwa ke tshepo. Itse gore Jesu Kriste o ntse a le morena. Today modimo o beile molaetsa ke o mo pelong yaka o o reng, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sheba Jesu. Gopola gore ga gona sepe se se existang mo lefatsheng ntle le ene. Lentswe la modimo le re, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld the glory. O seke wa latlhegelwa ke this glory ya gore Jesu Kriste ke morena. O seke wa latlhegelwa ke this glory. Lentswe la modimo le re, re shebe Jesu, mokwadi le mofetsi wa tumelo ya rona. Itse gore yaka mosimololi ga gona sepe se se existang, like I said, ntle le Jesu. Mara gape se kwa lebala ke Jesu ya tlo tswalang, ga se coronavirus e tlo tswalang. O seke wa lebala there's no pandemic e tlong go tswala, ke Jesu ya tlileng go tswala. Everything e existang, everything e tlabeng e exista ka nako eo, ke Jesu ya tlileng go tswala. Sekwa lebala gore he said, Father, for thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Ke Alpha le Omega. After yene ga gona sepe ka ko morago ga gagwe. He will be the final word. He will be the last word. Wena sa gago fela malatsing a re phelang mo go ona ke gore jara sefapano. O go kopile gore wena o jare sefapano. O ile a se jara sefapano se go le thata. Morago ga gore a bitsiwe dithupa tse di a di biditswe mo mmeleng. Dithupa tseo di ne di le botlhoko. O ne o ka seke wa rwala sefapano ka dithupa tse di neng di le mo mmeleng wa Jesu. Mara o ile a se rwala. And the Bible e re ga ke a tlhabiwa ke ditlhong go swa leso la sefapano. On the contrary, se se neng se le mo go ene ke boitumelo bo bo neng bo tla morago ga sefapano. Ke kopa o se rwale sefapano se ka gore ke sona se itlileng go nna mosupi mo go wena. Gore leeto la gago mo lefatsheng ga le kgonege ntle le sefapano. Gore leeto la gago mo lefatsheng le lo nna complete ga o jere sefapano. Ke bua le wena so ke nako ya go rwala sefapano. Nako ya go rwala sefapano ga e monate. O rwala sefapano o na le dithupa, o rwala sefapano o na le mmele o biditsweng, o rwala sefapano o na le mmele o se monate. Mara Bibele e re se se kare because of boitumelo bo bo tlileng go tla ka mo morago ga sefapano. Our country is in recession. Mara le ha naga ya rona e le mo recessioneng, Jesu o ntse a le morena. Tla ke go gopotse. Modimo o bua le Isaka ko lefatsheng la Gerar. Modimo ra Isaka a re go na le a famine mo lefatsheng la Gerar. Mara le ga go le yalo Isaka, ga ke batle gore o tsamaye o ye Egypt. Ke batla gore o sale mo lefatsheng la Gerar. Ke batla gore Gerar e nkitse gore ke modimo. Ebe ya nkgopotsa moopedi wa Sione a re sebe se le thata se tla nkatametsa go morena. ke batla gore ke ra itse gore ke nna modimo. Ke nna modimo wa Abraham, modimo wa Isaka, modimo wa Jacob. O seke wa tsamaya, ke batla go go tshegofatsa gona mo Gera. Batho ba mo Gera ba ne ba tshaba. Batho ba mo Gera ba ne ba tsamaya ba ya Egypt. Mara Isaka a utlwelela modimo. Bibele e re ngwageng o Isaka a bjala peo. You read this in the book of Genesis 26. That our country is in recession. Bibele e re ngwageng o Isaka a jala peo. Yona peo e Isaka a e jetseng, Bibele e re modimo a motlhogonolofatsa gonne Isaka o kotutse 100-fold. During the recession, a re jaleng dipeo ba Kreste. A modimo wa rona a itsagale because ga gona sepe se se diragalang ka motlase ga letsatsi e se nako e tshusitsweng ke modimo. Nako ye modimo o dumetse, modimo o itumeletse gore e nne teng, mara out of it modimo wa itse gore o tlile go bonagala a ntse a le modimo. Mo nakong ye thata e tshwanang le ye, a re shebe Jesu Kreste. Bibele e re modimo a motshegofatsa 100-fold. Ke ipotsa gore ke ba Kreste ba bakae ba mo nakong e tshwanang le ye ba tshwanetseng ba tshegofatswe ke modimo. Mara ke kopa o seke wa imela ke sefapano. Ke kopa o seke wa ipotsa gore dikarabo tsa gago di kae, dikarabo tsa gago di mo sefapanong. Ke go tshwaretse lentswe la modimo, utlwa gore lentswe la modimo le reng mo Hebrews chapter 12. Ke simolola ko verse 1. E re as for us, we have this large cloud of witnesses round us. Re dikaganyeditswe ke leru la dipaki. Mo tseleng ya rona modimo o re file dipaki tse di tlisang a message of hope. Tse ding tsa dipaki ke the angels of God. Modimo a re, my angel will go ahead of you to prepare, to protect you and to prepare a place of your destiny. During this time, ba modimo ga ba latlhiwe, ba modimo ba na le protection. Because of we are surrounded by a large cloud or a large crowd of witnesses. So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way. And of the sin which holds on to us so tightly. And let us run with determination the race that lies before us. There's a race, by Christ, that we must run. And we are not going to fail this race because of the circumstances. During the circumstances, se fapano se tshwanetse se supe. Gore ka nnete morwa modimo o re shwetse se fapano. Gore ka nnete o shapilwe. Gore ka nnete ka dithupa tse di neng di le mo mmeleng wa gage. Rona re a phediso. Mamela verse 2. It will let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. Ga ke re a bona sefapano le go se jara a give up. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right hand side of the throne. O dutse letsogong le le jang la ntate. Mamela ngwanetso, don't be discouraged. Se jare se fapane. Tsena le Kreste mo dipogisogong tsa gage. Wa itse gore why? Because o potapotilwe ke leru la dipaki. Wa itse gore why? Because of the joy after carrying the cross. O itse gore why? Because modimo go fa dikarabo ka nako e ya go khera sefapane. Se se kare o shebile Jesu. Lentswe la modimo le re, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. A modimo a tshegofatse the preaching of his word. Modimo a go tshegofatse a go fe matla. Mo nakong e tshwanang le e modimo a go tlolela letsogo la gago le le nang le maatla a go nele kagiso gore mo malatsing a tshwanang le ya le wena o kgone o bue o re ke dikanyeditswe ke leru la dipaki le mpotapotile sa ka fela ke gore ke shebe Jesu mokwadi le mophedi wa tumelo yaka modimo a go tshego fatse lebitso le phelang la morena wa ka Jesu Kriste. Amen and amen.